waxaad ii sheegtaa nooca diyaaradda ee soo dhacday?
Anaga meesha ku joogan meel soo dhacday, macnaha dadka dadweynaha meesha joogan oo shacabada meesha joogan markii aan wareysanay, diyaarada ayadoodooraha dhexdooda ku dhacday. Marka waxaan aragnay ay dhaheen ayadoo meesha joogto dooraha dhexdooda ku jirto wareeganaysa aan aragnay, bahashaasaa meesha ku arkay ay dhaheen.
Deegaanka sida rasmiga ah ee diyaaradda ugu soo dhacday, buuraha kaba xagee buu kaga yaalla?
Buura kaba waxay kugu tahay bari, buura kaba bari waa bari baaban koonfur, koonfur bari maya 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 waa khasaara maqalin. Dadweynaha markii aan weydiinayna ku fiirinay markii aan weydiinayna waa khasaara minaan soo sheegay. Markii aan manaha dadka waxaanoo soo sheegan dadka dad reer baadiye waaye, reer miyi waaye, ma kala kasaaraan meesha ay ka imaatay si qaab bay u socoto mooga, ma kala kasaaraan. Marka waxay dhaheen bahashaasa meesha kusoo dhacday, taasaan aragnay aanaan soo gudbiyay.